maamulka deegaanka u diinlay gobolka Baaye wadi muddooyinkan dadaalkii agency-di waa lan qobdi lahay dhibaatooyinka nadaafad darada sheeno korta faya dhowrka halista maandooriyaha iyo reedan dhisoolka wadooyinka taasoo iyo la kaaladayna bulshada qaybasha shal gidisana agaasimaha caafimaadka iyo faya dhowrka deegaanka u diinlay Cabdullaahi Khaliif Xasan oo warbaahinta la wadaagay awaamiirtii halku saarina faya dhowrka deegaanka isticmaalka maandooriyaha uu soo sheegay in xarumo caafimaadka lanka gado korna daawooyinka daroog ahaan lan isticmaalo iyo in la ruujiyo qashinka la hakashibo waa wadooyinka
walaa inta farayn gudaro faday shacabka ka nool degmada Awdi qodobo oo badan sidee yahay inaan nagadaaya waliba onan la qosayto oo waliba xafiiska degmada Awdi na qabati oo ka horay mudane Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay markaas oo ah qodobada koow ee muddo oo saddex bilood ibare jidada biyaani maasha allah ilaahayo nin suurta geliya kamaasan waliba ahaan walka guuleysadi an badan walka guuleysadi waliba ahaan wali jare dadoo amarka uga hadaan sadee la falaayn uga hadaan amarka sadana naysay waliba ahaan jidata sharci xisaabana kooyaan ilaa ilaa waatun illa illa waatun illi illa illa waatun isagaa sodon yankibi antana sagaalankiya wari arahayn dad oo amarkii la sii boodadkii biyaayan hatana hisaab la seen boosbada sadaaya saadan ku barna qodobadaas lanki dibdeem ka la kulan lana insha Allah maamulka in ka horay gudoomiyaha sharafta leh ya amrabi insha Allah maamulka go'aan ku deeri lanki tahal amarkaasay anugaas muwa insha Allah sharin may boo talaabada gaada doon maani us amar lan dhasdu kana gaana mana ay ko ganaha kasta walku gaada ganaha atana ganaha ibu may li jare habsi li jare taaba yam deesid doon kanwa ma wari waha dhana oo afmaad wari arganay heen sadashay jamaad yaati jimigir jamaad yaati dato wari waan daaw iri ama masmana walkala dadka taray joodiri oo baadheel kamad yamaana aragay waan kaas la taal wari mi mana may wani ka sabay inay TV kaadar ini mana glass ku wanto shaaf ku ku mana dadka kiintigi ma raali dadka ma kidir aan dugo hayna no ku bilaaw taray dana tisheen lanki tahelo waqdi ama mastukaa oo kaneel ka garo insha Allah talaabada gaadan doonso tan kala wali waan daroogi aragay oo karaamo darono magaalada heeno makasaan iyo balay bali dad oo wali aragay shaaga dadku deeyay saliid madinamo tukaan isku galayaan dib dib dheeraya yoon maraka gudoomiyadii culmo maamulka kale oo isku qosay ilaa gudoon ku yeeyay dhamaan maana ma buu iyo dhamaan ma buu ulmiin badani marka insha Allah taasiyan taasan ku baa tan kala wari waha biryaalka sada biibtooyinka mugaayireed udareed iyo lama dhabaay dabantii oo wada dadka laga soo laga tukaanki isroogi wari waha waa ku qaaday kambaalisa dadka ma ku bana daa ma go'o mushkaasi la rafada soo bimaalay oo bustiitis ku qaaday kambaalisa dadki tii baalisa ay ku baa ka buubase waa dumar jira lanki ka helno kan hadda ki maalanta iyo maalanta leh saartaas adi taas sidoo kale uu sidii dugo dadka insha saare nadaafad walkaas taatay baasta la deeri haatoy ba haatoy sida jannada oo kale haatoy wasag kale oo iyo nooc iyo wali hada wali lamada lanki ka helno igaaba maamulku baan ku deeri doona wali kale ka daray godobka lama caafimaadku darogo darogo iyo bili bili iyo iyo wali kale oo dadbu mana maskaxday zuuliyo iyo wali lamada iyo saasu insha Allah uu la taala doono
deegaanka uu diinay gobolka Baay waliba uu saakumada iyo deegaanada muddooyinka ka dambeeyay hormara dhinacyad badan uu sameeyay kaasoo iska kaaladayeen maamulka deegaanka iyo bulshada qaybasha shal gidisana